kutoka alo. Nilikutana naye Kilimani, Nairobi, 2015. Kibaridi cha asubuhi, kijua fani sio kikali saa tano. Nairobi, 2015. Nikamchagua yeye katikati ya wenzake watano. Nikamuomba kanio namba, moyo ni Mungu nikampa moja. She's my number, number moja. Nikamuomba kaniomba namba, moyo ni Mungu nikampa moja. Now she's my number, number moja. Yani namaanisha kwamba ndo tushoana.
Bahari alinipita kama meli, ana yumba yumba akidondosa kishenzi. Oh, Mikocheni kamfuata utadhani zombi. Habari gani bona uko lonely? Jina ni gani? Akasema Zari. Nkamwambia aje,
aje.
Kamwambia kwangu ni
kwake.
Nimshike wapi ndio
aje?
Taka moyo wangu we
wake.
Watangoja sana kitania tutachana, mina yeye tumeshaivana, na ichapo siku na mchana. Yani namaanisha kwamba ndio tushawana. Tushawana na yeye, San Mitu na yeye.
Tushawana,
tushawana na yeye, San Mitu na yeye.
Tushawana.